high grade listener.
This is our day to remember. Furana yugisi nawe unajisi siku itaishi.
Yeah, nataka ni kupende ni kutweet fresh. Juo kwa mwenyewe baby acha was. Vicheche chovye chovye mimi tena bas. Mana chance hapa kwako kama last chance. Yeah, njo to ball baby every day. Si unajua hapa kwako got bills to pay. Si unajua kwako sisemi baby what to say. Tupendane tusichane baby that way. Yeah, mana kwako song gay. Minawa baby till we die. Twende popote. Napenda baby uki fry. Yani it's okay. Cheers ma, let's get high. We live once they say, so let's live bila nisha. Yeah, na kupenda nisha kwama, yeah you know it's true. Kama penzini nisha zama, yeah because of you. Na wanajua baba mama Mungu aliyejuu. Wengine taka taka staki taka wewe tu. Yeah,
hii siku ni yetu, si wawili tu. Hii siku ni yetu, just you and me my boo. Hii siku ni yetu, si wawili tu. Hii siku ni yetu, leo halali mtu. La 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 la.
Yeah, yani jinsi ulivyombika we mtoto. Wapinzani vichwa chini tumbo joto. Ni kuteseka wanateseka ni msoto. Ununguza we balaa we ni moto. Mtoto ni trouble ni shida. Madu wote anavuruga. Kwake ni meganda karuba. Kwa penzi na yake mahaba. Mtoto ni chombo kishada. Madono ametega marada. Wanataka kuteka uyu dada. Wambie mi nitawamarda. Mana kwak song gay. Minawa baby till we die. Twende popote. Napenda baby uki fry. Yani it's okay. Cheers ma, let's get high. We live once they say, so let's live bila nisha. Yes, kama embe dodo, wake up pose photo. Unipende ni kupende rasa wa moto. Ulivyo sili loko, tugeshe kama popo. Ni mwendo vumbi kwa wachawi mixa na wanoko. Yeah,
hii siku ni yetu, si wawili tu. Hii siku ni yetu, just you and me my boo. Hii siku ni yetu, si wawili tu. Hii siku ni yetu, leo halali mtu. La 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 la.